ndina kunyosa sindikukana koma inu ndine sinkakalana
Stizi Curitas Entertainment
undimvetsele kuneya ndikuvomeleza ndina kunyosa koma ndikufuna uyiwale zonse banja lathu lijatizayambile ana walimozi tizawasamale patana nalankula zambili mbili zona nakuwonongela mbili ningakutchula maina usayenela lelo mama ndinzose ukululuke pano ndikufuna ndichikondichan eya musamvele asinzani oti azidi musapomeleze koma mama tsakange mtima wan nakusiya ningafuna mapepe mama onse wananditawa sitata ndrama mwainu ndi momwe muli tsogolo chonde mama tibwelelane sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse uziwale ine ndiye mwenza kusamale sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse uziwale ine ndiye mwenza kusamale chimaipa chili chako lelo ndaziwa bazana kandipusisa akaziwa pamaso ngati amandikonda koma akutsata ndrama zanga lelo ndashupika onse anditha kwa iwe mkomwe ndikutula nkhawo inde usandiuze mawa lelo lomwe undiyankhe basi kubwela kwa iwe ndili ndi manyazi kamba kazomwe ndinkala nkhulazi koma ndilibe ine kolowela ndipake ndikufuna titabwelela nakusiya ningafuna mapepe mama onse wananditawa sitata ndrama mwainu ndi momwe muli tsogolo chonde mama tibwelelane sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse uziwale ine ndiye mwenza kusamale sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse uziwale ine ndiye mwenza kusamale pachiko ndi chomwe onkandipasa ine ndinkakutenga opusa kamba kosa kutisidwa enazo ndidasilila lelo misonzi ikulengeza ndipake ndabwela kukufufuza chikondi chako chomwe ndikufuna alright that's easy sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse uziwale ine ndiye mwenza kusamale sotinakunyosa sindikukana koma inu ndine tinkakalana zoyipa zonse